my legs on high, yeah. Oh, nah, hey, hey. Oh,
refreshed.
Natamani nwe kitabu unisome, mana maneno nitoshi, yeah. Oh, nah. Basi nyenye wajicho nitasame, labo tena mini kamusha nipofusha, yeah. Usichokila ya kitanda kunguni hajulikani. I'm sorry kukupenda, baby, I go grace for you. Usichokila ya kitanda kunguni hajulikani. I'm sorry kukupenda, baby, yeah. Jicho kinitazama ni kama linatoka, we safi na nasama. Apisi nyoko, baby, wanna make you my wife. I wanna make you my wife. Baby, wanna make you my wife. Kwasia, sema tena, kipi nikueleze. Bile unapiga kasia, ni kwa kina, chunga siteleze. Oh, baby, usha niteka mateka, oh, na, oh, na, yeah. Oh, oh, nikikuangalia ulivo hotari, hakuna kitu mekosa, kosa. Nikubari nchi sifahari, mano mesiti nikosha. Niki kwangalia ulivo hotari, hakuna kitu mekosa kosa. Nikubari nchi sifahari, mano mesiti nikosha. Jicho kinitazama, nikamali natoka, we safi na nasama. Apisi nyoko, hey, hey, hey. Baby, wanna make you my.